Tijota mani.
To nyoro di sahel to wiyama kason kwa betaton. Kedikili kaso wakani njandye. Tawame bichawi nyaw coronavirus. Yido kabaruji doktora yungwa metombe kwa kitu le jagom le uru december jap inondu. Fede humini de hapude nyaw coronavirus le odo noko. Mbi ima darajan wende wade dohen. Honop yung wende yewtirade wapme udabe tombe. Tit alaji hutu mba hibu tonfa. Kepen famtari ketne kanko doktor safune jekiti. Kanko lami su doktoro nyoro di sahel kwa masifi dohen.
No anave pade tante.
Mine min joga kino dande min gatta be fayse mi den jogino dande kanami itta himbe fa darono domu debbe mi haldi e juge o kany directeur general walde domo be mi yinnuko mawdo goto taton be min gatti dum e le onnuko min cendibe waltina hakillaaji himbe nyaw o wana torudo be mi den joggi oxygen ngaji sini nyaw utori be fu min gatta nambe oxygen wattu joni o mi den gondi e sawru debbe caggal dum min dokki kasun ko be masngaji nautrite de watere ujinaaji didi masngaji lonnetedi temedere cuudi di fu pompama kaake lotirde juude kay ngala li dalar ne ko hanti min darane kedu yalla be mboddondira hande farati goto godudo le suudu kasundo e hewgol jama leemu denno e baye rabindirde ko yaawi nyaw wana wayede e himbe wobbe li balde ngaroje be pikama vaccin johnson johnson o kanyu ndo watere tam pikete dun ana wayi waltininde hakkillo denno regisseur o nahani fiide dabareji kanyu ndu ko yaawi yalla kasunke fu ngaro udede ndarte tafon yalla nyaw o wala e mudum illa nanna khali nokko o tawtude heddibbe hande min baawa wiide hoto nyaw o iwri warde naddeli o nokko sabi yawtube yewa kan
pour les cas qui sont desserrés
tama odo andani dun
neddo jawtir o hore mudum nyaw coronavirus o hokkama der wongol balde joyi gol watta e juude mudum ley leedele gonde yimoade kale europe wana non dum worri leedele kewde gonde le rumde europe de dum wawa jabbade balde didi france du ane mudum non communiquer mo ambassadeur leedi france le leedi mali ndi hollitiri wiide do kaddeten bete hande do kabaruji meden jowi do nyaw coronavirus tinna don wakkati fu ndewon dati biadi yella don denako he modon denon wonti be modon
Sijo tamani.